Nikupe nini juu ya furaha ya moyo wangu, unavyonipenda namna hii Bwana, umegusa moyo wangu. Najiuliza maswali, hivi umeona nini kwangu? Maana mimi ni wa dhambi, uweje ukae ndani yangu? Ni upendo wa ajabu wakunichagua mimi, watazama nini kwangu kilicho ndani kamili. Almighty God, mbona sistahili? Kuna namna na kutafakari ulivyo na sina.
Nobody loves me like you do.
Nobody
cares for me like you do. Hakuna nayefanya zaidi ya ufanyavyo.
Nobody loves me like sadiki wa ni Mungu, yeah. Mungu wa kweli, yeah. Mungu Baba uinuliwe, nabari nabari nabari. Una siri udhaifu wa ndani yangu, bado unanisitiri. Ona damu yako inanisafisha na kunitakasa, pale nashindwa kabisa unanikamata mpaka naogopa. Ni upendo wa ajabu wakunichagua mimi, watazama nini kwangu kilicho ndani kamili. Almighty God, mbona sistahili? Kuna namna na kutafakari ulivyo na sina.
Nobody loves me like you do.
Nobody
cares for me like you do. Hakuna nayefanya zaidi ya ufanyavyo.
Nobody loves me like you do. Sadiki wa ni Mungu, yeah. Mungu wa kweli, yeah. Mungu Baba uinuliwe, yeah, yeah. Nobody, nobody, nobody.
More music at gospeljingle.com.